studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakira beedi be odo sasaki ko modo Ousmane Diko halan ton kabaruji gondi do di jude maison de la presse ira bamako. Hono tiagal basiji hakkunde janyeli le region motti daranibe denagu andini ko badato chapede do sikitabe wadde torra nangama. Lamu ko motti ana ngattane hakkilo ko yimbe sikitabe wadde bonanda ko nangi nenno gotonado goto ka wi lamu ana hani wirfanade pale de fu pale leedi ndi fu nenno donna hojino mudum. Sukaɓe gawo majige beete hande faaɓe nanne e hamɓe daakede ɓe ɓe mbi ɓe totte hono kaɓarɗe mabɓe ɗeɓe tetaɗe faaɓe mbinde e yuɓɓo inɗe haɓatoɗoɓe. Baale haali nane en kolliti golle kawral deƴere ngal huncane koyɗe hoore mum mbaddi beete hande fa ƴeewa jogola kawral ngal eno ngal hani eŋginirede. ɓeɗo toɓɓe gonɗe men jogani on hande e kabaruji ɗi ndenno bisimilla moɗon e dow studio Tamani. Ko ɓuri capanɗe nayo nangama nde yontere ley laamu motti e ley ko heɓa e nanɗe heedi laamu to ɓe fuu yoɓe sikkitaɓe mulade e basiji gaɗɗi ko ɓooya hakkunde jajeli fa gaɗi ko ɓadato capantato mayɓe ɓe fuu duyi o civili e keɗeɗenno Oumar Waygalo fa ɓeydoɗo ɗon faamu.
Ko police ngaɓɓe kolliti widle henana yaaha yimɓele capantato e jaɗɗom nangaɓe wakkati joni o hollitaɓe wiyede ana cikkita yalla gatta e koyɗe mumen hono basiji gaɗɗi le wuddu leydi meɗen ndi basiji gaɗɗi toon hakkunde jalleñi wattu joni wala fuu kabaruji ñiɓuɗɗi ɓe dokkili hen ka ɓeɗo yimɓele naɓama motti le balɗe garoje ɗe ɓe darnete yesso sarotoɓe. Ko honjotoɓe kolliti wiide ley hen ɓeɗo yimɓele nangaɓe woɓɓe mabɓe an toon ana e ɓamɓe malfe ɗe jaade so jeeyi gaɗo e bonandaji ɗi yogaɓe do an hakkunde mabɓe kañe cappi wareteɓe. Ɗiɗo basiji gaɗino ley leydi meɗen ɗi ɗum waɗi sababudu so walde noddirtede dental pulakunde holliti wiide fulɓele heddiɓe ley hen ɓe kewi sanne an ɓuuri yimɓele capantato ko keddi hen. Ɗum waɗi sababudu so yoga e fulɓele ɓe puɗɗi yoppude nokkule muɗum en. Le yontere jaɓɓinoon nde heƴaɓe laamu on jeehi ley ɗeɗo nokkule ɓe kolliti wiide duu jaam e deƴere fuɗɗi wartude ley nokku o.
Hono laamukoɓe motti ana gattani hakkillo ko waɗi ley laamu tenengu ko ndenno gotonaɗo goto toon wi nanɗe ɓe sikkitaɓe wallan faamude heɓe gaɗi ka masiba fa warde e andande ko saabi baasi o e wi makko laamu o ana hani wirfanade so donna haybude muɗum e ley paale leydi ndi fuu haɓo fa nawa du hono fewde hono ɗi golleji. Oumar Bathily maire commune motti o haalde Issa Fakaba Sissoko keɗeɗenna ko Oumar Waygalo faccitani en.
Le réseau motti o ila arande tiɗallaji ana goduno hakkunde yimɓele ɓe ɗum wonon tiɗallaji no leydi ndi worri. Ñalawma hande o sa ƴeewi ɗiɗo tiɗallaji mbayiltiki kasen ko jaam e deƴere wala le nokku o ko sa ɓamino tenengu wori ñalawma hande o ɗiɗo tiɗallaji ana hollita wit tan saabi ko laamu o wala ton ko saabi de ɓeɗo yimɓele ɓe fuu eɓe gonduno to ila arande tawede wiide tiɗallaji ana goduno hakkunde mabɓe fuu ɗi jottaki hono ɗi jottiri handenno wonɗati du goduno ley hen cakkotono ɗiɗo tiɗallaji so garino fa gaɗa wakkati joni o sa ƴeewi ɗiɗo tiɗa laji ɗi mbaylitiki kasen hollitinde wiide honno jaddin kako o worrino saabi de yimɓele ɓe anni mallidira wakkati joni andaka fuu gonɗo jaddinke emo wona jaddinke wakkati joni ɗum waɗi so ɗiɗo tiɗallaji gaɗi toon laamu o kañum tan hani darade darne muɗum faɓe ƴeyal hono ɗum hani heɓinirede dabare.
Kala ko jiɗɗon famande poɗe fa e dow bemal on Facebook na Twitter dow studio Tamani. Sukaɓe gawo majike beete hande hollitinde metti mumen fewde e dakugol garowol wadde ngol ɓe mbi ɓe totte hono kaɓarɗo mabɓe ɗe laamu tetanoɓe ɗe fa ɓe keɓanoɓe mbindoro e inɗe haɓatoɓe ɓe ɓe peli laamu o e walloɓe aduna fuu hettinde ɓe sera kamɓe haɓinoɓe fa leydi ndi yalti e juuɗe nde ndenno kanko Moussa Bourama yoro keƴaɗo haala ɓe sukaɓe gawo haalde e Adam Amadou Haydara keɗeɗenna ko Oumar Waygalo faccitani en.
Komin landi wakkati joni o laamu o kañe walloɓe laamuɓe tottami hono yimɓele ɓe min dokkunoɓe ɓe saabi de min kaali faamin ɗali wala fuu golleji komin golla e wakkati nde nokku o yoppititede ila hitande 2013 min pamminiɓe hono golleji ɗin gorri min mbindi fewtude e suroɓeɓe kañe e laamu o fa yettoyo walde oni nde wala fuu koɓe jaabimin komin maati wakkati joni o hollitama wiyede le sappo e joyi lewru meh ndu yuɓɓo inde hono yimɓele kanɓe dakede ɓe iɗum hani timmude fa hande min e wala fuu komin pammina min kolli tan wiɗe ɓeɗo sukaɓe jokolɓe wala fuu koɓe golla ɓe dokki yonkiji mabɓe wakkati joni ɓe kani wattede no kaddaɗa e kawral ngal hani tabirede ley nokku o ɓe tawedu le golleji gatteɗi e nokku o fa yirwa ana foti duuɓi tati ñalawma hande o miɗen deƴƴini wakkati joni min kolliti wiide wajibi tan sina min pammina yimɓele woɓɓeɓe hono ɗum worri ɗum woni heccuɓe min ɓe
lumodoro do hakkunde muude e gaawo yo kiloji temdere sumi alkamisara kenya wala fu keddido hen ka non kaaki kewdi ka mboni bitikaaji chapande jeddi tati motoji tati camion remarque goto e bargoji essence ujunera ka fu njaadi e churki laami be goosi njaari heddi ton yewoyde hono bonandaaji gaddi di bindidi inde yimbe hono be cumu o bonnani be e wi yimbe ton yo dum batteri cenganodo e panneau nange tan felli so wadi kaado kasara mawka kelden Ousmane Niale Bouli fafam beedo
yite nangi lumo ngo wawtu 13h nde ko mbawmo wiide jawdi ka e boni sanne bitigaaji chapande jeɗɗi e tati kuɓɓi bargoji ujunere essence e gasoil dande temedere e chapande jeegom motoji tati camion remorque goto gawri maaro e nebam fuu ana hen yimɓe hewɓe le dande cottanno jaagoji muɓɓen guineji muɓɓen fuu laatake ƴumdi laamu o fa wawtu 15h nde woni ko wari darde ɓiɓami inde yimɓe ɓe jawdi muɓɓen boni ɓe laamu o wiyay fewi hunde tafon kay kabaru wallugol yimɓe ɓiɓami indeji ɓe yiite nangi jawri muɓɓen ɓe tan ɓe dilli kabaru ñifugol yiite nge yimɓe kañum gaɗi ko mbawi fa jaalinge fa wawtu joni o ka nge ñifa e feyi anni yimɓe bicca leydi dow magge yogaɓe ɗo ana ñeɗa o ndiyam gorol to ana gara ana bicca dow magge fayi wawtu mo gonɗen joni o
siterno goto du sumi badal ngal tour d'afrique libamba ko ɗo fay goto heddaki hen ka noon kaaki kewɗi ka jamli pompier en mbi yo waltingol essentiel e siterno goɗɗo sabani oɗo cummu lebbi jetti caggal ko kawral ngal signina ko baale haalanane e nde kolliti golle maggal huncanaka koyɗe hooremo mum gaɗi batu mawɗo hannden fa miijo no ngal laatorto fa warde e laawi kanduɗiɗi ndenno hooreɓe mum mbi o batu wallam famande ko falili hen burema allah e tuure hoorejo haalanane en o haaldi samba dumbiya kerɗena mumni sendebu
fanda kawri tangal yo faabade no talkuru kawral ngal hani tabirede lebbi jetti ko ngal signa meɗen kaani ewde ko haɗingal yarde yeeso wattu fuu min kolliti ko woni darde ame le maggal ɗum wawata yarde yeeso so ɓiɓe leydi ndi paamay ɗum sina yimɓele ɓe paama no ɗum wori so ɓe gatten koye mum mi milata so kawrital gongal waɗɗa ɗo baale haalanande en mbawi kollitinde hakkilleji mum no kaaldal e kawral ngal wondi e yarde yeeso mi kollitan golleji ame e darde ame mi joƴƴina walde du kanɗo ewtade no golleji ɗi wori e golle mum gonduɗe miɗo miila ɗum yo golle
assemblée mali ɓami alkamisare keña saria jamiri ko hono joƴƴinde gollirde haɓore e tajirde dow janande hooreɓe fedde sari hoorejo fedde sariaji ley assemblée wi nde gollirde yo wajibire le haɓugol e tajirde dow janande ɗum woni ɓantude jawdi janandi se waɗa e biyangal muɗum kanko maître zoumanan thidoumbiya hoorejo fedde nde o haaldi alhousaine abatoure keɗenna ousmane niali bouli
caggal hannde walde nde daranto yimɓe ɓe kalisi muɓɓen laaɓa nde hitande 2014 nde député e mbotino saria fa tawi e ñaamowo kalisi mo hana ñamude fuu jukke nden walde kañum daranto horde yimɓe laamu mode tawri jawdi ndi hana tawrede fuu nde noddan ɗum saria yimɓe hewɓe ana ɓama jawdi suudu baaba ana gatto to hana wattede ɗum no hana waɗede jawdi suudu baaba ɓiɓɓe leydi fuu kawti e muɗum neɗɗo gottan hana ñamude ɗum walde nde ƴeewa neɗɗo fuu mone yi ana ñiɓa cuuɗi ana soora mobilaji ɗi joddi mum wawa hokkude ɗum ɓe tewta hono jomum heɓiri ndi jawdi a waji binte du walla hono keɓirɗa ndi jawdi hoɗum gatta ko hokkete ndi
Union européenne et Royaume-Uni goni faabotoɓe studio tamani
sen garti e kabaruji région ngaji meɗen ɗi keɓen famata hono gouverneur kesso sigaso yeehi kuthiala o holliti tiiɗalaji yimɓe région o fuu ndenno kabaruji kewɗi kalama e leydawol makko ngol ƴiwde hono kabaru ndema ndenagu wayde laawi kañum e wayde keewal keɓe communeaji ɗi gouverneur o ana domta buguni ñande sappo e jeegoo yaade sappo e jeɗɗi ndu lewru projet kesso daraniɗo torraji rewɓe fuɗɗi to segutu ngo heeƴo lebbi jeegom faaba to rewɓe région nayɓo o ndenno yo ɗum o projet yo ONG kadek humani no kuuɓu owo du gelle sappo e ley commune sebugu o ambassade royaume pays bas hokki heeƴo debbo alafiya millioji capanɗe jeegom e jeɗɗi fa darano rewɓe tumbutu ɓe ñawcoofe nangui temedere e capantato e maɓɓe ka fuu laatto walleteɓe hooreɓe ngo heeƴo wi yo ngo faabato wutude hono tampereji ɓeeɗo rewɓe ko buri kasin koobe sappon les suudu kasu banamba endino helde bafe hankin wattu 10h jamma be fudu be ngadama les suudu wotulu sebe mobida be fu be nangi daabe ila lewru janvier 2014 de batta tacude lawol hono hakkunde banamba e nyoro nadu banamba e nara nana gendarme auditeur horgol fa andana yalla wombe be ngadi daande do kaddule di do kabaruji hande kedde heedade yewtere ma ana yeso yenji jontare warore.